Bless the Lord for the gifts and souls of the world, you know. Moji,
shut your mouth,
looks and Jimmy, and what's the token about Mazuri? Yo,
Jimmy, and your friends, Najua, Najua, Nitaona Mazuri, Najua, Najua, Nitaona Mazuri, 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 Nitaona Mazuri, 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 Nitaona Mazuri, na sufuria tangu, lazima zitapika nyama siku moja, na imikono yangu, lazima iende shekari siku moja, na imiguu yangu. Lazima ikanyage ngambo siku moja na majirani zangu. Lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka smile ka better one day. Wasasi wa bibi wame panga aende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote zitayaona hapa, najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote zitayaona hapa, najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Najua, najua,
nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri, 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 nitaona mazuri.
Maombi yangu wanayasikia, ina imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina, atanibadilisha jina.
Eja
na hekima, oh, anipe bila kupima,
bila kupima. Yeah.
Ina walio nisaliti nikae na ufiti, hilo ndio ombi langu. Hey. Ina umarafiki anipe wafiti, hilo ndio ombi langu.
Hey, mazuri, mazuri.